Downloadani tikumvera nyimbo za mamba amalawiwanga.com
Tempo. Sendiza enda nawe, kuna kuliko sendiza kala nawe. Ndiyo weka ni mafuna moyo wanga. Tiza enda wili, nga chingunda. Ndiyo kandiwe, ndi mafila aire, ukama nikwila. Ndiyo kandiwe, ndi mafila aire, ukama seka. Ndiyo kandiwe, ndi mafila aire, ukama nikwila. Ndiyo kandiwe, ndi mafila aire, ukama seka. Paribe wina ndi maona maso mwanga. Siko ndi changa pa iwe ndicho zaza. Ndicho zaza ngati nyanja. Ndiyo mwana kazi uyo ngutemwa. Ndiyo mwana kazi uyo ngukumba. Iwe weka cha utanalenga. Iwe kwa mama mpaka ukafike. Ndiyo kandiwe ndi mafila aire, ukama nikwila. Ndiyo kandiwe ndi mafila aire, ukama seka. Ndiyo kandiwe ndi mafila aire, ukama nikwila. Mafila aire ukama seka. Moyo wane ndiwe, chitemwa jane ndiwe. Chitemwa ane baby, kukomeza iwe. Paribe wina hane, ndiwe kamami. Chitemwa ane baby, kukomeza iwe. Ukale wanga baby, usasine mami.
Download any of the songs on www.amalawiwanga.com.